Obudde bwe kyenkya sibulina kwemola nkedde bukolokolo matumbi mu biseguusi omubiri sirinze kundwisa n'amazzi gannyokoze n'abyebigere nga nkumisinga yanguwa kuba niwonzeka ku muti gw'ovakedo wano nga ku luse lw'enju nakutonedde y'amatugunda ne muwogo omuvumbike maama yannyimagonja munange gye mpisa ensisinkanya ebikanga ntidde n'ebinyeebwa byombisudde mu lumonde nalina kupimirakokko katono nalinze buli kyaleko kye nkuwa endebe ku nsonda y'ekifu gitegesa obuyinja bwe nkukanyugira okimanye nkulinda obudde bubuno obutandise okumwenya munange yangu wanina olubimbi kunja banange raafu y'ekito mwerabanga baba baliko ebeeyagaza n'emusukkawo ye nammwe abaguze n'omwajjira abako banange raafu y'ekito mwerabanga baba baliko beeyagaza n'emusukkawo ye nammwe baguze n'omwajjira abako omanyi tattawo omutanyo lwa bukambwe lwe yatusanga nawe yatukuba ebiyinja lwe lugendo lw'enzizo okukulaba nga mmanyi wanobuka bambi kyuka tulabe bebi olwakutyamba okosaagala kulinda naye ngumye kuba nnina okusiibula nkuwerekere nkutuuse ku kakoona tattawo tasanga bambi sagala misango nga tonagenda ninawo kyenteesa buli obutunda n'emicungwa byenakasimba katusabe mukama bambi bikule bitunde tufuna kayumba wetupangisa emambya yine natero zunga ekibiina ze ne kabuti ya taata sirina leero zagula paani n'omugatti gwa luli edduuka likyabanja bayibwe banange raafu y'ekito mwerabanga baba baliko ebeeyagaza n'emusukkawo ye nammwe abaguze n'omwajjira abako banange raafu y'ekito mwerabanga baba baliko ebeeyagaza n'emusukkawo ye nammwe baguze n'omwajjira abako leka nkubuuze mami wo kyali oba taliyo nkokere kasooli muli nnina ekibuuzo mutima mwendi oba sirimu nga mbaswiti ati amaaso gambalagala kakyakaguddemu mulungi wange kyangaokafuwemu mayengo music.